Wagwan, 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 wagwan.
Wagwan.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Ramadan Mubarak.
Or Karim.
Karim.
Min al-Faizin.
Mm-hmm. Islam is low-key dope.
Islam.
That's one unpopular opinion. Islam is dope.
Islam is dope, dope. Is not
food
dope.
Is dope.
Islamic food is dope. Like Arabic food is dope, yep. Dope.
Yep, yep. Eid is the shit.
Yeah.
Fuck Christmas. Woo. God bless
opinion.
Us on this 13 minutes.
By the way, ukweli, ukweli, ukweli.
Yeah.
Islamic choir is like dope, dope.
Right?
Yeah, it's like simple.
It's so free.
You don't have to think
it's
every
the
time.
Free.
Ula, 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 that you stress, you are luku. But you get to kanzu, mimi, uko to be.
Hey, makucha ni uchafu.
Hey, makucha ni uchafu. Wezi panguza
pupu. Whether fake, whether real.
Wezi panguza pupu.
Yes, makucha ni uchafu. It's lazima
ushike tipi. Lazima ushike tipi.
Let's stop ignoring this shit and acting like shit is normal. It ain't normal.
Kwanza wanuma kona makucha. Kwanza ikidole dogo.
That shit feels cultic. Wacheni kukwa na hizo vitu.
Do you do okay?
I know. Amu unakuna mapua, not matako. So I was going to say matako. That's mad nasty. Unakuna mapua.
By the way, popilo pilo ligile, ukishikwa la lgwai, nuka tu ngwai. Acha kushika matako yako, tutakunuka pupu.
No.
Yule tabia mbaya ni ujinga na utoto. Shikwa na ngwai ukweka G. Gangster points increase the shit, bruv.
Na that's the other unpopular opinion. Kusmoking increase any gangster points.
Yeah, kusmoking increase
one after two bang, chill.
Kushikwa in increase gangster points kidogo.
Hey, police hawakuwa low field gangster. Gangster points inakam na kufeel gangster. Really? Umeinuliwa trouser?
Hapana. You can
to your friends,
as in
to your peers.
Kushikwa na kutalk your way out of shit, bruv.
That's not gangster.
That's G, man.
Hey, Kwanza, don't. That needs to be studied.
Yeah.
Kula language. Talk your way from cops.
Bigger paps.
Needs to be studied, yo.
Bigger paps. Paps have I talk his way and I can talk out as in. It's even scientific. I'm not sure. As in, kuna venye maka ana bend kichwa, ana bonga chini chini, ana unajua, kuna hadi, as in, it's a whole thing.
Association ya wa Kenya na area iko na manyasi na kuchil. Needs to be looked into, please.
Yeah,
please, if you can do it for us.
Pale doni.
It's serious. Si hapo tu. Adi, Thika Road huku mbele mbele hapa mali kuna China Square.
Ruiru, huko.
Yes.
Watu wala chatisha mbaya.
Always kuna wana tu manyasi unaona area kuchiri. Guys, it's just grass.
Seti
you can
Julia.
Grow yours.
Seti Julia, uliambiwa kitabu ati o, lunchtime imefika, tuko siji o, Uhuru Park, tunakula nyama choma, o, chapati. Unafikiri yolo rada, bro. Chill.
Atu wakueka fake terraces kwa balcon.
Yeah!
Na manyasi fake.
Cringe.
As in unatry nini?
Cringe.
Unatry nini?
Cringe.
That's the weirdest shit ever. Na kwanza umelelewa Nairobi. Shame on you. Nairobis are not tacky. Oh, yeah. Ushamba initwaje na kizungu bethe?
Ushamba. Sijui.
It's being shady.
Country.
Si shady.
You're being countryside.
Hey, yeah. Get some real plants. As in what do you... Ooh, nikuzakana on some plants. What are you doing with fake plants? Iyo ni another unpopular opinion. You fake. Can't be having fake plants.
Mama nisama to get fake plants.
Mama no ushago. Tuneza mpadon.
Watu ushago na fokuwa.
Watu ushago na pena vitu za kishamba. Shamba sometimes. Najua. Na pia ni mzee. So who's judging?
Ni countryside.
Koko. Imagine ati mtu wa nini yetu. Eji yetu watu wa kujifanya all natural. And you got fake plants. Fake nails. Fake hair. Girl. Sick Jesus. Yes, hizo mambo fake azibambi. Kanguo za duka pia hizo zinaingia kwa hiyo kategori.
Ya, nguo za duka.
Viatu zimeandikwa Jobans.
Unava nini? Tuangaje fake Balenciaga.
I was gonna say that.
Imeandikwa Balenciaga. Balenciaga.
Si lazima, bro.
Eh.
Buy tu ngoma. Tutaku appreciate more za nini bata.
Nike, no Balenciaga. They're just too big. Bigger booty.
Yeah. Kula pizza si big deal.
Kula pizza si big
kula
deal.
Kula fast food si big deal.
Yo tulisha sema actually, yeah. Si
watu
big deal.
Watu wana chill.
Hmm.
He, okay. Unpopular opinion ingine. We can go on all day.
Kukata maji na kulala kwa mtaro, si flex.
Okay, I've never taken it as a flex. Maybe to the basic human mind.
As in leo tona mengati, ee, jana nilikuwa fucked up.
Oh, si flex.
Si flex.
Low key, asi low key, on the real, una feel fucked up. Si flex.
Kukua busy si flex.
It depend on the context.
I mean, nilikwambia in the ancient societies, watu wako na value time ya kuchill every fucking day. Mimi na kushow kuchill ni important, ni flex important than ati yo niko busy. Kila siku pigwa simu, niko busy kidogo, acha nikupigie back. Niko busy kidogo. Ujiaze.
Okay, na kuelewa.
Kata tenje.
Nika watu wa nini? Turtleneck na suti na zile viatu za nini BS.
Kwa zile
na
screaming tu. Oh, scammer. Oh, broker.
Kuva suti na sneakers. Fucking not a flex.
Nah.
It's some damn shit.
Yeah,
Be honest. It's not forward thinking. Gen Z. It's what.
Inakatu mbaya bro.
Inaka ushagwa. Si ushagwa polen kwa tuwa ushagwa. Inakatu ushamba.
You need to study something called puppy look. Puppy look maka ina involve. Nishiki vile kina Shelby uva.
Mm-hmm.
As in involve you mbako unaongeza kangol uko na three piece go all the way unajua kuna style ya different things you can't just mix this shit and you expect something to work ni kama vile wale babuda wa kunini wakuva jeans na ituangaje office shoes you can't work
na blazer calm down
na jezi Arsenal down
wewe hata I thought Tuachata Arsenal itself being work as
ile,
another unpopular opinion.
Ile ya cola. Ile jezi ya cola ya Arsenal. Ile cola ba pattern za triangle.
Your fans don't make it look better on you, Arsenal. Your fans don't make it easy. They don't make it easy.
Hey, by the way, ndovu kukua juu ya meza. Haimanishi utaka hapo sana. Ndovu kukua juu ya mti. Haimanishi branch tavunjika.
I'm too class.
Ndovu Arsenal, ndovu. Dovu.
I have another unpopular opinion.
Mm.
Sex is just sex. It's just penetration.
Mm.
You know? Don't matter whether you do backflips, whether you do karate. Ni kama. Ati game ya team mbili uchape mtu saba. It doesn't matter. It's still 3 points. You know what I'm saying? That same type of
game ya Premier League.
Yes, in the Premier League.
Yeah, mbona sema team mbili?
Team building. God damn it.
Team buildings are work.
No team building in team buildings.
Team buildings are just fucked up.
Yeah.
Business culture is dead.
Business or corporate?
Business culture as a thing in corporate world or in businesses
is
dead. Unless it's a family business. If it's a family business, I can see some culture because nyinyi mnaanga mpaka na inside jokes.
Do you know what I usually think of Kenyans?
Mm.
Sijui kama ni kukosa exposure, but every situation, they make it feel like jungle fever. Like mkiambua tu na job mnaenda trip, isha kuwa all about kuenda trip na kukata maji.
Everything else aside. Yeah. Watu wamechizi kwa ofisi.
What the fuck is happening?
Watu wamejeke hivi gana, wamesheka trigger, hivyo wanataka tu kushoot.
The fact that tuko gathered mahali socially, there has to be drugs, there has to be kukatiana, to socialize be weird. Na blame high schools. Let's get into that. Boarding schools, tunafaa ku get over that system.
Kama tume accept by the drinking culture ni yetu, to accept. Kavle South Africans say wangawala kagawa promiscuous. You think they don't know? They comfortable.
Mm-hmm.
Well, pata, wajali, wanajua, by the way, sex is just what they love sometimes. And pata. Sasa sisi kama tunapenda kukata, pia wanapenda kukata na nyama choma, wanapenda hiyo rada mbaya. Unanipata?
Mm-hmm.
So kama sisi tumemwondo rada yetu, tukubali sisi ni drinking nation, unanipata?
Mm-hmm.
Tuache kupigana, sijui DP anafunga, sijui umesikia wanafunga maweza spirits at sijui area gani? Residential areas, wanafunga maweza spirits maeneo za kama pale area mabasi, wanafunga at kiasi spirits afakuwa kwa shopping center peke yake.
Another unpopular opinion. We don't drink because the Wenzenspiris is there. If that's the reason who is doing your research?
As Kenyans, let me tell you clearly, you people who are in power. As Kenyans, we just love drinking.
It don't matter where I'm going to purchase.
Yeah.
Ata mbakishe, liquor shop ni moja CBD.
Utakiu.
Watu watapanga line, wakingoja kundo. So the location doesn't really matter.
Kuna zile siku za unachukua chumi ya buru. ukwendanga uchumia buru unapata weekend, kuna a whole ask you kwa liquor shop. But kwa counter...
Hata hii kuikumaji yetu hapa hivi.
Hakunanga msi. Kwa counter hakuna mtu. But kwa
like people even wait on the liquor shop, in the, on the liquor nini store kwa
di,
kwa super ku open.
Eh.
Are these the people you are telling that unaitwa? Kuna mitata hazina liquor shop?
Yeah.
You already have to go far.
For all we care, you can close all liquor shops, but we still drink.
Aki, look at us. We've made an unpopular opinion about just, I don't know, everything.
Unpopular opinion. You know, unpopular opinion. We love drinking.
Yeah.
We are at the Tusker Nation. Sina tuwa kukata. Now, by the unpopular opinion, ABL, improve on your shit, bruv. Kwanza yoke genyo iwezi. Sawa. And popular opinion igile. Iprovili yo keg. Mstu yoke keg mambaya. Zna nukisha mdomo
hapa. Keg imanishangi ati ni your cheap ass.
Keg, by the way, ni kitu ya ikitu metallic. That's the keg.
Yeah, get...
Now
get,
the beer inside...
Get familiar. It's still beer.
The beer is different. Kuna craft beer. Kuna what beer. Yes. Nini beer. So beer, yebelo natupatia iko down.
That's actually what we are saying. The keg is not the drink.
Yeah, it's the barrel.
Get familiar, guys. Mm. Get familiar. Wacheni kuita keg. It's looking bad on us. A keg of liquor or alcohol.
Yebiel improvini shit yenu.
Yebiel.
Improvini shit.
Not the only people. Pizza in. You can do better.
As in, mnatuangusha. So mnatuangusha mbaya. Mbaya.
Size, vipimo za chipo za KFC. As in, guys, kama na buy kitu 370. Sineke handful of chips. Mbona kwani Sanford wanaweza afford kuniuzia chipo mingi na KFC wasi afford why? Siele hizi dynamics.
Uh-huh.
Food is about quantity. Mm. See ni Africans. That's all I'm saying.
Aya, popular opinion nyingine. Hakuna vile
tunabuy food mingi.
Food hamwezi, cheap. hamwezi kuwa wote Gen Z.
Yeah. Oh gosh. Wait, make it clear.
Wait for a Gen Z episode, but hamwezi kuwa wote Gen Z.
If you were born before 2000,
kumbali miaka yako,
listen to why it's 2000. Stop that. Acha kujita Gen Z na unajua huko hapo. It's about the affiliate. Sister, it ain't about shit. You're 30 years old. Ataka unachili na Gen Z, we si Gen Z. Ni easier to accept.
Na watu wa Forex, by the way, tunajua, tumefanya business, tunajua. Pesa yonekanangi tu hivyo.
Yes, sir. Yes, sir.
Atutuomoka na betting.
Atutuomoka na betting, yeah.
Thank you very much.
Thank you, bro.
Inshallah.